Yeah.
Blessings for the Maradona. I love you, mama.
Uje doge akama, bantaru yuri sana. Amanga jaundu kujana. You are a blessing to me, mama. Yeah, wala wana. Kanambi bila jabumbi udanga. Tikunja mkongo, tikunja mkonga. Daga kwanju mkuchona. Mama, mama. Mama una kwini vuyogo. 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 Mama, please don't cry. I never wanna see tears in your eyes. Anything you want, I go buy. No matter what, I go fly you high. Manda yi bile nyendo da unkansigi. She's so caring, aye he mamambi. Kana wadi, mangi yenge. Tipega lampara wapia unkanti ulu jene manyabini. If I do anything to hurt your heart, don't worry, worry mama. I never plan to do it intentionally, I'm sorry, sorry mama. Katenge wakuru undi wajipili me from hurry, hurry mama. I want to see a smile on your face mama, good morning, morning mama. Kama bantaru yuri sana amanga jaundu kujana. You are a blessing to me mama. Yeah, wala wana kanambe bila jabumbi uranga. Tikunja mkongo, tikunja mkongo.